肉。
Una parola giulisa come fanno mi uggisa come toa quegne chisa niacci una parola giulisa come fanno mi uggisa come toa quegne chisa niacci oh Lord meni fanya nshinde majaribu oh Lord meni fanya ntoke kwenye tabu oh Lord weni wangu tabibu oh Lord meni fanya nshinde maswahibu oh Lord maswali leo yamepata majibu oh Lord weni wangu tabibu takufata wewe ulipo Talia na wewe ulipo Asubuhi mchana Na usiku Takufata wewe ulipo Talia na wewe ulipo Asubuhi mchana Na usiku Tetezi ni wewe Mfariji ni wewe Wewe hey, hey. Taya uzimo meni washia mimi Meni fanya leo mpaka na jamini Leonekana spailo na ngara mimi Bele maduyu meni nua mimi Oh Lord Meni fanya nshinde majaribu Oh Lord Meni fanya ntoke kwenye tabu Oh Lord Weni wangu tabibu Oh Lord, meni fanya nshinde maswahibu, oh Lord, maswali leo yamepata majibu, oh Lord, weni wangu tabibu. Takufata wewe ulipo, talia na wewe ulipo, asubuhi mchana na usiku. Takufata wewe ulipo. Talia na wewe ulipo Asubuhi mchana
You never pull me down
Na usiku
I love you Lord
Tetezi ni wewe Mfariji ni wewe Mponyaji ni wewe Wewe hey, hey.
I love you Lord